mvijwi rikongorera rivuga ritikomera va kubyisi uhanga maso umuremyi wawe avogera mu mutima yoroheje akwibutsa bya bihe byari bihagaze nk'umusozi ubu byararangiye wumvijwe rikongorera rivuga ritikomera va ku by'isi uhanga amaso umuremyi wawe avogera mu mutima yoroheje akwibutsa bya bihe byari bihagaze nk'umusozi ubu byararangiye ikomeze ikomeze tere intambwe nubwo inzira igoye wihangane reka kure ku isezerano riraje riraje ikomeze ikomeze tere intambwe nubwo inzira igoye wihangane reka kure ku isezerano riraje riraje ikomeze ikomeze tere intambwe nubwo inzira igoye wihangane reka kure ku isezerano riraje riraje hari inzira zigiye kuboneka hari imiryango igiye gukinguka kura amaso ku bibazo murebe mwizerere ngo mwizerere hari inzira zigiye kuboneka hari imiryango igiye gukinguka kura amaso ku bibazo murebe afite umugambi munini titiriza kumusenge usatiri ibisubizo erega gutinda ku isezerano biri mu mugambi wayo Imana ikorera mu gihe cyayo tugasanga bikwiriye Imana ikorera mu gihe cyayo bikwiriye kuma kumunara utekereze afite umugambi munini titiriza kumusenge usatiriye ibisubizo erega gutinda ku isezerano biri mu mugambi wayo Imana ikorera mu gihe cyayo tugasanga bikwiriye Imana ikorera mu gihe cyayo
tugasanga bikwiye
ikomeze
ikomeze
nubwo inzira igoye wihangane reka kure ku isezerano riraje ikomeze
ikomeze
nubwo inzira igoye wihangane reka kure ku isezerano riraje hari inzira zigiye kuboneka hari imiryango igiye gukinguka kura amaso ku bibazo umurebe unyizere unyizere hari inzira zigiye kuboneka hari imiryango igiye gukinguka kura amaso ku bibazo
So hey.